Saba kumisiyo nyumba kumini 710. Big Jack, Big Jack. Lexis Swaju Twente.
After cheza chini walidai ati si tumechizi 710 adiko jiji ni magwiji. Yeah, ah, Swaju kwenye mic kirapo na sai. Kuna vile trap ikikam tuna dive 710 tuna live za kutesa walai. Kujichocha kuwa dai ni makrrrr kuwa gonga walai. Kusonga kusonga kubonda dhafai uliza nyamai. Dom si form ata kamo na ngwai. Rada yetu tusafisha na dai wanopenda kulai. Itabidi wa time na time. Itabidi wa time na time. Itabidi wa time iyo.
Out of 10 to 9, 7, 10 to 9 line. Towa tesa kiyo gang, sababisha kibazeng. Tumekam kujichocha, uwi kujichocha. Tumekam kuwachocha, uwi kuwachocha. Tuajichocha kujichocha kujichocha. Towa chocha kuwachocha kuwachocha.
Kibandu, kibandu kocha. Squeeze mashambiki neko bambeka, Kausikia Big Jack wanasema bass. Kibiri kichone kuwazungusha. Kimziki madui ni kutabika. Kusikia 710 eti wanapiga post. Na bado, mambo bado. Wakubambika wacha tuwa bambe. Kwa angle, angle bado. Wasobambika wacha tuwa bambuke. Kitembo, mambo handle. Ya kuwaribika acha tuya onde. Kitembo, waho wako kando. Wakutukatiza wacha tuwa tupe. Wakinyata tuwa piga mabiuma. Kama simba si vila toburuma. Kusini mashariki pia tunabuma. Kamarao ama kwa menguruma.
Out of 10 to 9, 7, 10 to 9. Towa tesa kiyo gang, sababisha kibazeng. Tumekam kujichocha, uwi kujichocha. Tumekam kuwachocha, uwi kuwachocha. Tuajichocha kujichocha kujichocha. Towa chocha kuwachocha kuwachocha.
Tuna bash na tuja toka church. Tuna cash na tuja ivashash. Mananja huko tusina ivasha. Na kani form tuna dai bahasha.
Bahasha. Tuna bash na tuja toka church. Tuna cash na tuja ivashash. Mananja huko tusina ivasha. Na kani form tuna dai bahasha.
Out of 10 tuna 9, 7, 10 tuna line. Towa tesa kiyo gang, sababisha kibazeng. Tumekam kujichocha, uwi kujichocha. Tumekam kuwachocha, uwi kuwachocha. Tuajichocha kujichocha kujichocha. Towa chocha kuwachocha kuwachocha.